Sometimes amazing maza. Kansanza.
Mastery mama.
Yuko hapi ule mwizi, mwizi wa penzi. Amuka kamkizi, mkwazi ya medizi. Hasira za mkizi, na wendo mchuzi. Love so struggle, mi mchuzi. Nanga uchunguzi ka Oliver mchukuzi. Nachuka mambuzi, toleza unipende. Nipende tuangalao, au nijerao. Tusake mandirao, unakatao. Na sura ya upanga, mtoto wa farao. Patanisha na dao, stakile promise. Tizama tumetoka, pana kuimbia. Moyoni suni toke, angalao uponyoke. Nipende tu mami, siki toke. Usiniache mami, mini konde. Njoo mami, nikuone. Nimetupa mbao, sina cut me walai. Tragic questions, ama mystify. Kuja oga mami, benzi kwa karai. Wana die lai lai, limenoga mami. Ama ushani roga, roga roga baby. Kuja misi toki. Kamiguna, kinona unichune la wena kufalaisi. Unajua sufanana, we mtamu kabanana. Umekana kujulikana.
Sorry, mom.